Kuri we kutunulira mu mutima fumitibwa na magwa. Cause you're beautiful and gorgeous, baby, tulina we wachama. Tunula butunuzi kumatama kona gamasa gasikiriza obunya bo bakulungia olina mundi mpozi omwinya omutima ne kuntunjaze olina mundi mpozi joite yo buli omuwe bwana we olina mundi mpozi omwe mamba ngaba yokwetukute eyeyeye amaso gano ngenda gakola ntyanze buli Baby, impulse, so cool, bolonji, wo. Chagala tutambule, baby.